Nazali, Nai Nazali, Ke Omoni Mobulu, Namote Mai, Nisika Mileki, Mileki, Ke Obangi Kozela, Yapambai, Asandra Mileki.